Mpenzi wangu nilipokwenda amenishinda na mtisha mpila kwa kipa. Aibuno na mie magabichi na pasha.
Story kidogo, ona kachinu nisikirize. Najuona mambo mengi ya nietupo bize. Nilitamani mina wewe mwisho wetu wekiana. Miwala siku zani hivi leo ungeni acha soremba. Oh my darling, nilikupenda toka ndani ya mtima. Ona mama rao umenikatili, umeniacha mbona. Naisika homa homa, mwili unachoma. Kwa penzi lako umeniambukiza corona. Pili nyama choma, umenweza mbona. Please mama mturudisha ta moyo nyuma. Nakupenda, ona I remember you. Mina kutaka, I remember you.
I remember you.
Mina kupenda, I remember you. I remember you. Mama, I remember you. I remember you. Nilitafuta kwa ajili yako ili nile mina wewe mama watoto. Patashika yani mweza kosa nte nilijirizika ya yote kwa ajili yako. Nadhalilika mwana mwenzako. Nalimisi ata kumbato lako. Nakumbuka uwepo wako. Naitamani nafasi yangu kwako mama. Naisika homa homa, mwili unachoma. Kwa penzi lako meniambukiza corona. Pili nyama choma, umenweza mbona. Please mama mturudisha ta moyo nyuma. Nakupenda, ona I remember you. Mina kutaka, I remember you.
I remember you.
Mina kupenda, I remember you. I remember you. Mama, I remember you. I remember you. Si wangu nilipokwenda amenishinda na mdisha mpila kwa kipa. Aibuno na mie makabichi na pasha. Si wangu nilipokwenda amenishinda na mdisha mpila kwa kipa. Aibuno na mie makabichi na pasha. Kwa kuachani tuwekinganganizi. Mana hayo ndo mapenza siku hizi. Unaimona afazari kumbendo chizi. Na nikiumizwa mweza kwa siripizi.
Ah, hai mama we, hai mama. Hai mama we, mweza kutaniwa. Hai mama we, hai mama. Hai mama we, mweza kutaniwa.
We meneja buta. Ah, faza saveko we. Side mtamtaka ubaya. Clever Mr. Misondo.
Ukimkuta kwenye mashine hata mara moja hajawahi kukuangusha. Nani unajua?
Nani huyo?
DJ Side, mtu hatari.
Yeah.